Calandania Music Promotion.
Young Chef, we're going over.
Vedwa.com.
Yakuno for the fight.
Zinawa. Call me Mr. WhatsApp.
Yeah. Hey, who's got the keys to my jira? Hey. Patuma patukwa na nipokuia. Hey. Kick them strong ni mahia. Hey. We say it's going down over here. Hey.
Kale wango leta kwe mitondo. Hey. Inti manana muchipi na mwichi byongo. Hey. Hakuna kulale kwe tatu chimba. Hey. DJ faka kufuli umuko chilimba. Hey.
Very humble weekend mind shiri mujango mudanso one song paripiti ni samba samba chekwikiri na chisira tukiti petangala nsaka yetu ni brewery feeling like a slave mumuko sifulu majuwari patumba zilipo alikuti batenda sikamba kwa kutwala patikwila matenda
DJ volume ulunda ndi neti pompo fole na punda soso vinka mukatishi nikunga shots of vina nipaka vale nkumba nje e life nani kumbwa kumukambe o white kalabu kwa tivangeli let's make a big seko kwa tivambeni na timposhe opo divangeli
who's got the keys to my jira patumba patukwa na nipokuia kick them strong ni mahia we say it's going down over here.
Leta kwe mitondo Iti manana muchipi na mwichi byongo Hakuna kulale kwe tatu chimba DJ faka kufuli umuko chilimba DJ
kawa 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 kawa
kawa kufuli umuko chilimba DJ
sawa 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 sawa
faka kufuli umuko chilimba
We nyenda boo a boo push it like a boom basha basha if patala kutura mabuto ne miti kwa tini gara those numbers at the alley.
Let's go!